lapha emhlabeni ungazovitshela uthi uphila nezinkabi zakho kanti uphila nezinyoka lapha emhlabeni ungazovitshela uthi uphila nezinkabi zakho kanti uphila nezinyoka lapha emhlabeni ungazovitshela uthi uphila nezinkabi zakho kanti uphila nezinyoka umuntu onethemba umuntu futhi nje ungalethembi ngoba umuntu engalithatha alibeka kumashiya ngakhona umuntu onethemba umuntu futhi nje ungalethembi ngoba umuntu engalithatha alibeka kumashiya ngakhona umuntu onethemba umuntu futhi nje ungalethembi ngoba umuntu engalithatha akushaye ngalomthembi lapha emhlabeni ungazovitshela uthi uphila nezinkabi zakho kanti uphila nezinyoka yivele ngangibhalela nansi ingoma yokuba iy'nkabi zami zonke ezinyazane ezinjhileke nezinsiza ingakade aninamona nina nehlule izikhulumo abantu bakhuluma bonke bethi mina yinibonga abantu eliphila nabo banjhileke oshuthi yimina untonkina nehlule izikhulumo abantu bakhuluma bonke bethi mina yinibonga abantu eliphila nabo banjhileke oshuthi yimina untonkina uthiyani wakamlangeni muthu
nizinsizakade
aninamona nina umlungisi wakamshali enquthu
nizinsizakade
aninamona nina uvusi wakamadeleso wethu usheja wakamsezwane esikubu
nizinsizakade
aninamona nina umakanda wakamshali efayeti
nizinsizakade
aninamona nina umadlala wakamaphethe efayeti umasandi wakazule efayeti
nizinsizakade
aninamona nina uvusi wakazule efayeti mina futhi yena enanjikela kangangani esiyambangami esinomizwe yonke ngithitha udumalazela ushintshe udumo incele isikhangani emphezeleni mina futhi yena enanjikelaangangami esinomizwe
Sa